straight out to zpushup.com.
They call me Freo.
Simwa la waliza again.
Hani pesa neka. Nize chabi wanbo, wanbo. Abuela na pachiko ndi. Wenzo kwa patira lavu. After na kuko nda maje wambo bivya. So now tell me why. Cause if I look into your eyes, even from a distance, I can tell that you're lying to me. Umani na maboza na vuni pakamu. Umasuma ni lagiza. If I look into your eyes, even from a distance, I can tell that you're lying to me. Umani na maboza na vuni pakamu. Umasuma ni lagiza. Kakisuni gonda, speta nirineka. Speta nirineka. Kakisuni gonda, speta nirineka. Mchira kupatikiza shikundi. Speta nirineka. Speta nirineka. Speta nirineka. Mchira kupatikiza shikundi.
Naibela kale uma kuwanzako. Hatisuni funa mkadira cheicho. Naibela ruma kubanzaku. Ati suni funa mkadira cheicho. Tawita taya better tell me. Kasuni funa better tell me. Matutu aliverela. Kuikara single watu aliverela.
If I look into your eyes even from a distance, I can tell that you're lying to me. Umani na maboza la vuni pakamu. Suma ni lagiza. If I look into your eyes even from a distance, I can tell that you're lying to me. Umani na maboza la vuni pakamu. Kuma suma ni lagiza. Ngati suni gonda, speta nirineka. Speta nirineka. Ngati suni gonda, speta nirineka. Mchira kupatikiza shikundi. Speta nirineka. Speta nirineka.
Simwala waliza again.